Exclusive from the mini present the name of the producer.
Last Step Production. Yes.
It young good to me. Man single. J single. Spy Diesel.
Ziri bana tagali kuti kugomena nchiwotu nditwaga ziri bana tagali kuti kugomena nchiwotu sunoka mulanganda gomena imapenzi yande vaina sunoka mulanganda gomena imapenzi yande vaina sigale tagati mutwe mupati ani tule
mutwe mupati bamma
mutwe mupati ani tule
mutwe mupati bamma
mutwe mupati ani tule
ani tule ingoli
ndendi make you know you
Mute mupati taule inkoli imapezi halasika olo kuliku gomena ndagali kutichivotu hani kutimeta jili jivotu Kamu gomena mutubo netuansi muvone mbotu penga munyiga yansi Imapezi munyiga alankazi hena mwandi wanyebo magaizi Ndisole gulomba gulileza mwini ndisa ulandi huna meja wini Lost the boy
Mute mupati anitule
Mute mupati bamba
Natagali kuti kugomena nchiwotu sunonda gomena imapenzi yakakunditoverea anesekale ntsakati mwana waleuyakuluka bapate vakati mwana angu gomena kundibonye twanse
imutwe mupati anitule
imutwe mupati bamma
imutwe mupati anitule
anitaule inkoli
imutwe mupati anitule
anitaule inkoli
imutwe mupati anitule
natagali kuti kubecha
Mulare kwa nzoka kona kuri peta parita ule tibugari kwa mana mwana wama Zeo,
iwe, inya kuhu the building
Manita wazi kwa nanga
Man single,
finesti
J,
badi
Single,
kirema D
Zibobo,
nagobona
Eyo marimba,
Michael
Unfood,
Melvi
Ako Shepard,
nagobona
Kato
back on this one
Twende,
ero badi
Monday,
Monsters, Spaghetti,
Rona
Tanzo,
King Ryan,
Woodney,
Paddy Yatira,
Moga
Munyona,
Class,
thanks for this one.